Mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana na walima mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana kɔnɔ olu bɛ ka hakɛma se a bada ni hakɛ caman ya duniya kelenya tɔn ka kalifalenw ka jamakulu ka cɛkɛda y'o sinsin a ka san o san jatebɔ sɛbɛn kɔnɔ.
This is where we stand today. We have 110 million people that have fled because of conflict, persecution, discrimination,
salon labana mo million kemeni chegi ulinani lu bora u kayoro la walma kake kalfa ma bagawi hcr no e dunia kele anton ka adama e an oton yo fo we mo million tani kono ton u kele e ka teme sam ba fla u kele labanta ka we do frali mi nyoro ma delega ke flo wa kele min kera kulu ni nyoro che munu be nyoro soso sudan jamana na we mo gene u ni mo gene hake pedala je genga se mo million kemeni tan nyoma mekalola SCR nyama Filippo Grandi yo fo kuna funidila uye la je dola Genève ameni mo million kemeni tan ye munum bulla ka sababu ke bembalia toro danfra ani faria ko ye ma chamana nyagamine ndo ni nganiya wara uye krenkren ala wati jini no fe ko abojira san bafla ni mo ni fla bella jelena mo million bi sabani du ni saba tuye kalfalen ye mo million bi woroni flanis duru bora u ka yoro la ma kalfalen yini ni bagaw million duru ni nani fanabe ani mo million duru ni fla wara munu ma obe dien la kananina.
We are constantly confronted with emergencies.